Cheo kanifuna na lesa, tuchawa palibe libe na lesa. Ningene sama unitabe na lesa, sinakabe mbwele wali nae ni Vanessa. But in the meantime, kendi kodizi ya kendi night. Welcome kwenye tichiri za every night. One mula na kasheti fulu heavy na 04 sharp uneshina fende lai. Maelo ni babaraza the same routine. Pocket ni ovimba enzeli mujim. Faka zero kulibaya ukolewe. Yali so alikutia kunyepo hewe. If you broke don't talk to me shut up. Unakolewa before 08 ya tattoo. Yenea ya machiki ya nijie sa mwisho. Mudabu isaranda wa daily ndiwe pasaka ya one. Suza chita iwe zako sizi mweka. Suza chita uliuku uliuku. Suza chita haiyo Ivo Suza chita bufuna gelo nonde alamu. Suza chita tika kupoka umedumu. Suza chita na iwe sister valen. Suza chita haiyo Ivo Suza chita chileke nomu. Nomu. Yeah, yeah. Yes, I, yes, I. Ah, you, Ivo Suza chita, chileke nomba.
The pride, eh. Kamfana kangana. Zibululu vamu moba na les. Vokwela teni muli jila na les. Makef yupa ma weekend na les. Gona kukuli benedis muma bless. Mafela bena pali test. Ngati kame Jameson mix ni Jack Daniel. Mafumu kake sa ekonomi ya Sadik. Nisafonu kafika pa St. Patrick. Enemy wabaya na higo simu zako. Sa switchinga matimu ngati wange na dang. Magero bena bakondo chama game. Usapangisa kamwamuna kakongwenu. Atini machama saida na chisika. Ndiye kero ina wanu pia nika. Ine mataki ni kungena na ngati kapso. Kuseka seka na chimu imu Phil Jackson. Daily diwe
pasaka ya one. Suza chita iwe zako sizi mweka. Suza chita uliuku uliuku. Suza chita haiyo Ivo Suza chita bufuna gelo nonde alamu. Suza chita tika kupoka umedumu. Suza chita na iwe sister valen. Suza chita haiyo Ivo Suza chita chileke nomu. Nomu. Yeah, yeah. Yes, I, yes, I. Ah, you, if a Suza chita, she like a number. If a Suza chita, hey, yeah. Cashews, everything around.
The pod here.
It's in Chama,
one, two, one, two.
Let's go. Muhammad Kapandul. Baba's Pax, I got you. Dizmo, J Cash, Manchas in the building. You know what time it is, right? Hey yo, Dre, I got you. Let's get it.
Yo, it's the Despy, Manchas. Wow, man. The car is going to pull up on a man's flower, it's a man's flowers. Kwa mupasa, kunungo si Valentine's, ndani Suza, faiwe mwana wa.